kun radio sagale americati radion sagale america wit ataqa be hamma jimaata tigalgale kessa sala ma folakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi digdami lam digdami shanif sodomi to korat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jalqab nagaan kenya lafa fago bakarra dubata jir washington dc ra sina daqabu dagge fatota kenya tamjirtu guyana ra guran ala digdami to ko barriku mala maf digdam kesu mesitun kesana ran jallanne gamadat
kano dudubisumani na modandi dagge fatota kenya godinan gedio akabulchi sana no takajara mugafin yate jira matoto do arqamnu kesa tokko
Kenyan lammile biyatti kanneen sababa koronaan vaayirasii dhaan chaayinaa keessatti hafanii maallaqa ergiteetti keeniyaa marsaabeet keessatti mana barumsaa shamarranii namni gaggeessaa jirtu tokko qophii misoomaa irratti itti deebina hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf gara namootti deebina.
Godinan gedio akabulchi sanan no takka jaramu gaffin yate kora atatama manni mare bakkabota godinicha kalesa tay raggasi same akagara manni mare nanno kibbat dabarsamu murta ejira daban ummata gedio gama satin imma kana akordofu ipse gaffin kun agenda ummata wantef murti fed ummata ratundai akat kennam wamiche de sina jede ejira Engadda bulchisa nanno kibba godina silte magala warabe kesatti ummata wallin marikan geggeesa mumich ministera Ethiopia Abiy Ahmed lakkoobsa sabab sablammoota bulchisa nanno tin ijaarun akka irran injiraanne dubbatani garu immisa qoratame furmaata akkatti kennamuufi mirgofino bulcha sabicha akka kabajamu dubbatani turanjira gabaasan VOA Jonathan Zebrios tujubetu deesa
Afaniyain manamare zoni gedio adde misrat gambade mannimaricha mari hatatama geggesen gedio nanno nijaramu ufga fides sagale gutur raggasise manamare fakkadiat murti dabarsera jadan
gedo biher ba rasu kul mengisto no yemedrajit tiyake
sabi gedio nanno sat motumata e ofijaruf gafin es gumiwan lama kanadura geggefamen dur gafin manamareef diate ture manni marichas dimmoti ijof barbaachisa ta usa qoranna geggeessudan gafichi kan ummata ta usa hubate marin irratti geggeessame akka deebi'u gafichi koreen abbata imisa ilaalu ferge ture koreen abbatanis qoranna le kana erge geggeesse booda manamareef innaadhees manni marees simate manneen maree sadarkaadhaan jirun murtii erga argate booda gara manamare zooni takka dabarsu kallattiin kaa'ame ture kanaaf ummaticha mariisifne dhuguma ittamanuusaaf ajandaan kun kan kooti jechuusaa erga mirkaneeffate booda sadarkaa mana maree zooniitti akka raggaasifamuuf qaama dhimmisaa laalu gara mana maree naannoo kibbaatti akka darbu murteesseeraa jedhan dheengadda naannoo kibbaa zoonii silxee daawwatanii kadeebi'an muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed marii ummata waliin geggeessaniin naannoon ijaaramuu ilaalchisee gaaffii dhiyaateef lakkoobsa sabaaf sablammootaan naannoon ijaaramuun akka hin jiraanne dubbatanii garuu fedha uummataa irratti hundaa'e mirgi ofiin of bulchuu akka kabajamu ibsaniiru hireen ofiin murteeffannaa geggeeffame sagalee naannoon ijaaramuu kan argate sidaamaa akkasumas amma akka haaraatti gaaffii kadhiyeesse zoonii geediyoo dabalate naannoo gama kibbaa keessaa naannoon ijaaramuuf zooniiwwan gaaffii dhiyeessan 13 ga'aniiru jedha Yuunaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Muummichi ministeraa Abiy Ahmediif paartii badhaadhinaa jajjabeessutti kana keekkate hiriirri deeggarsa hawaasaa keessatti geggeessamuusaa ammas Yuunaataan Zabdiyoos achirraa gabaasee jira. Hiriira sanarratti muummichi ministeraa Abiy Ahmed Itoophiyaa balaa addaan diigamuurraa oolchaniiru mirgi namaaf dimokiraasummaa akka kabajamus godhaniiru jechuudhaan hiriirtoonni dubbataa turan jedha. Naannoon sidaamaa of ijaaruudhaaf gaaffiin dhiyeesse deebii kan argates jijjiirama kanaan jechuudhaan hirmaattoonni hiriira sanaa sagalee isaanii dhageessisaa turan. Bulchaan naannoo sidaamaa obbo Destaa Ledaamoo federaalizimiif dimokiraasii dhugaa akkasumas immoo mirgaaf walabummaasaa uummatichi ofii murteeffachuu kan danda'e jijjiirama kanaan jechuudhaan dubbatanii jiru jedha Yuunaataan Zabdiyoos. ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ኬንያ ለሚሌሼ ቻይና ውሃቢት ሰበባ ወረር ቫይረስ ኮሮናቲን አከት ብየት ዴቢያን አባን ገርጋሩ ዳፍ ከኖሉ ሽሊንጊ ኬንያ ሚሊዮን ተኮፍ ቀብጢ ሰዲ ረመዱ ሸቤክስ ስቴጅርቲ ዳይሬክተር ሚኒስተር ፈያ ብየቲ ቀርሽን ኩን በረቶተ በርኖታፍ ዴመኒ አመረኮ ኬስ ጅረን ገርጋሩ ፎልፈ መጀረን ይጅሩ ገልሞ ዳዊቱ ናይሮቢ ረገባሲ
ሞቱማን ኬንያ ወረር ኩበ ኮሮና ቫይረስን ብየቲ ዴቢዩ ደደበኒ ቻይና ውሃን ኬስ ተረኮረ ከጅረን ለሚሌ ኬንያ ገርጋሩ ከኖሉ ቀርሽ ሽሊንጊ ሚሊዮን ተኩጡቃ ሰዲ ወካነሞ ዶላር ኩሙ ቁር ሰዲ ረመዱ ቤክሴ ዲሬክተር ዋጀር ሚኒስትር ፈያ ኬንያ ዶክተር ፓትሪክ አሞት ቀርሽ ከናን በረቱ ተኬንያ ዋን ጅረን ከናም ዋኛ ተነበኒ ረኮ ኬስ ጅረን ገርጋራ ጅቹንዱበተን
ቱ ሰፖርት ዘ ፓረንትስ ኦፍ ስቱደንትስ ሁ አር ኢን ቻይና
አከዚሩ ዶክተር አሞት ወልዳፈኑ ዲማ ኬንያ ጉልተኡን ማቲዋን በረቶታ ኢጆለኒ ሳኒ ቻይና ጅረኒፍ ኩርሰከና ፍጅራ አከዲፖይን በርባችብነ ከሴንሴንኔፍ ከነማሌስ ወረወረ ከናም ቢየቲ ዴቢ ብድደበ ማለካን ገርጋሩ ፍትጅራ ከናፍሲ ወጅራ ጃላ ሞቱማ ኬንያ ቀርሺ ሽሊንግ ሚሊዮን ተቆጥቋ ሰዲ ባሲታ ኢሴራ ጅቹዱበተን ዶክተር አሞት አማዋን ከሰለ ሚሊዮን ኬንያ ዲበታን አከጅራን ዱበተኒ ከነከይታ ሰገልተሚ ተቆ በረቶታ ከናፈናሞ ወራ አገር ሲሰርከሲ ደገታው ይፎምዘን ሞቱማን ኬንያ መስ ቫይረስን ቻይና ተምልተኩን ገረብየቲ ተከን ሴኔፍ በለሊንት ያራ ቻይና አገር ኬንያ ታስፈሙ አደኩቴ ጅራ ከናፍስ ለሚሊዮን ቢየቲ ቻይና ጅራን አማ ፊሮ ሙርታ የፈችቱራ ከቀበን ሙርቴ ለረበርሴ ጅራ ከለሴብስ ጋር የጥሶታፍ ከከነን ዱቢማ ሞቱማን ኬንያ ሳረሶ ጉላ ኬንያን ቫይረስ ከነቶቹ ዳፊ ኦፌገኖ ጋር ታይሳጅርቲ ጅቹን ዱበተን ሚስተር ኦጉላ ምነገ ይግዱ ተሞቱ ማፊው ገይን ፈያ ቡፈታሌ ሴንሳፊ ቦምሰብ የቲ ሶዶሚ አፍራኑ ረቲ ነሞተ ሴነኒ ፊባን ረቲ ሆርዶፊ መሩ ገጌ ሳጅሩ ጅቹን ዱበተ ንጅሩ ከባ ሰገሌ አሜሪካ ገልሙዶይት ናይሮቢ
ብየቲ አፍሪካ ጥቆ ለሶቶ ኬሳ ረኮንሲ አሳጅሩ ብዮላ ሰና አፍሪካ ኪባት ለጨው ዳቪያ ደሳጅረ ጀደሜ ጅራ ሀደ ወራሳኒ ገርገር ባህን ሊፖሊኖ ጀደመን አጀሱ ትካን ሂማተመን ሙሚች ሚኒስተራ ብየቲ ታይታ ገለክሳ ጅረን መነሙርቲቲ ያቹን ኡቱረጅሩ ዳንጋ ቀጣሙራኒ አፍሪካ ኪባሴነን ጀደሜ ጅራ ከኑምኒ ወጋ ሰደተማ ሙሚች ሚኒስተራ ቶም ታባኔ በረኩመለባፍ ኩደ ቶርበ ሃደ ወራሳኒ ሊፖሊዮ ታባኔ አጀሰን ጀደመኒ ሂማትናረቲ ዲያቴፍ ስላ አረሙን ሙርቲቲ ዲያቹ ቱረቱሬ ገሩ በከቡዋንሳኒ አከሳን ወላን ሰፋያቲፍ ገራ አፍሪካ ኪባዴ መንዱበተን ሙሚች ሚኒስተራ ሎሶቶ ኩን አዶሌስ ሶዶሚቶ ኩፉል ድረከኛ አከታይታ ገለክቻን ከለሰለፍሰን ጀደሜ ጅራ አቲ ወራ ቶም ታባኔ ከናማ ማይሳያ ተባኔ አጀቻ ከናን ከን ሂመተመኒ ቱራ ዮተው ዱራን ያከላልቻ ኤሱዳን ገራ አፍሪካ ኪባዴ መኒ ቱራን አመገሩ ወለበገለክ ሰመኒ ወለባ አንጅራ ታጅሩ ወቢድ አንገለክ ፈመኒ ጀደሜ ጅራ ወዱናን ባፍቀምኑ ከኑ
ከነገ ፈታጅርተር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሚኒስቴር ነገያ ደርገጎተ ኩማ ኩዳን ሆጂ ቶሎ ኦልቱማ ረትርማ ታንገረሌ እንጅት ገልቹ ከጅሩ ተውቤክስ ሴራ ዱለ ቶሎ ኦልቱማ ጉቱብያ ከናን ደርገጎኒ ኩማ ጢበቶኮፍ ኩምኒ ኩደጃ ከን ገልማሃን ዮተው ሁንዱ ዳዋታን ኬሱም ሲፍና የደሜጅራ ሙክታር ጀማልቱ ገባዝ
ሚኒስቴር ነገሃ ኢትዮጵያ ዳቦሌ ደገርሳ ገረገራ ወሊን ተውዳን ተጃጅለ ሐዋሳ ቶሎ ኦልቱማ ቢያሌሳ ትበከነረቲ ለብሱዳፍ ቆጲሳ ጥሙሩ ኢሳ ቤክሴት ኒንጅራ ተጃጅለ ሐዋሳ ከናን መርሳ ጀልቀባ ነሞኒ ኩማ ኩዳን ገለኒት ኒንከለንጅ አን ዮተው ለንጅጂ አለማቦደ ወጋቶ ኮፊጂ አለማፍ ተጃጅለ ገረገራረቲ ንህርማቱ ጀደሜት ኒንጅራ ሰገንታን ኩንሌ ድልበተ ዱፉበከ ሙሜ ሚኒስትሮታ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አርገመኒፊ ቃሞሌን ድም ኢላለቱሌ ኢረቲ ካን ህርማታን አከተው ዱበተሚ ደርገጎኒ አስረቲ ህርማታንሌ ከነን ዳብሌ በርኖታ ኦልአኖቲፊ ቴክኒካፊ ኦጉማራ ኤፒፋመኒ ሆጂ በርባደቹ ረቲ ጅረንካን ኢላለቱ ተአጀደሚ ሰገንታ ከነሌ ሰደርካ ጉዳዳን ሐለከናን በኑን ማሊፍ አከበርባችሴ ሚኒስቴር ነጋሃቲ
የላውንቺንጉ ትልቁ ለውጡ ምንድነው ለዚህ ፕሮግራም አንደኛ መንግስት የራሱን ኃላፊነት
ዋን ኩንጀል ቀበሙንሳ ጅጅረመ ጉዳን ቀቡ ሰገንታ ከናፍ ተቆፋ ሞቱማን ትጋፈተ ሞፊ ፉዳታ ለማፋ ካን ትጋፈተ መር ጅራን jedhaman marti nu sagantaa kanaaf dhaqqabnee waamuu baannuyyuu gara qaamolee hanga tokko guyyaa san argamaniin itti gaafatamummaa lakkaa'anii akka fudhatan carraa tokko ta'a.
Hanga ammaatitti dargaggoonni 1116 olii fedhii agarsiisanii galmaa'uu isaanii kan ibse ministeerri nagaa marsaa marsaadhaan dargaggoota hundayyuu dhawaataan kan waliin gahan ta'uu beeksisan dargaggoota 10,000 ammatti leenjii galuudhaaf qophaa'aatiin hin jiran kaniin illee yuunivarsiitiin Finfinnee Excellency Leaps Training Consultancy fi Center for Africa Leadership Studies waliin ta'uudhaan leenjii garaagaraa kan kennamuuf ta'u dubbatamee jira. Leenjii kanneen keessatti illee amala jaalala hojiitii fi kanneen biroollee bal'inaan kan kennamuuf ta'uutu dubbatame. Excellency Leaps Training Consultancy bakka bu'uudhaan kan argaman Ustaaz Yaasin Nuuru leenjileen kennamaniif maal irratti akka xiyyeeffatan keessanii jiru.
Soosti netwoorki laayi nazi wottaaroch yoosudu yetashaala zeegaa yoonaalu.
Qabxiilee sadii irratti leenjii osoo fudhatanii dargaggoonni kunniin lammii gaarii fi fooyya'aa jenneetiniin karoorfani. Kofaan biyya isaaniitiif kan jaalala qabanii fi jijjiiramaaf ka'umsa kan qaban akka ta'an barbaanna. Lammaffaa dargaggoota qaamaan gaarii ta'anii fi araadarraa walaba ta'an dargaggoota dammaqoo oomishuudha. Sadaffaan gosoota barnootaa garaagaraa kalaqaa fi xiinxala isaanii guddisuu danda'u ni kenninaa fi gosoota barnootaa hanga 14 ta'an hoggansa irratti, istiraateejii irratti, tiinkiing maayindiseetii fi kanneen biroo jennuun walitti qindoominaan kennamaaf. Gosoonni barnootaa kunniin gahaa isaan godha. Erga eebbifamanii booda dargaggoonni kunniin kanneen hojii barbaadan osoo hin taane kanneen hojii uummatan akka ta'an deeggara jechuudha jedhan Ustaaz Yaasin Nuuru.
Sagantaa tajaajila hawaasaa tola ooltummaa sadarkaa biyyaalessaa kanarratti ambaasaaddaroota tola ooltummaa jechuudhaan namoonni shan filamuu isaaniillee ministeerri nageenyaa ibseetiniin jira. Haaluma kanaan tajaajila meerii jooyin Itoophiyaa keessatti kan beekamtu siistar Zabidar Zawdee yeroo adda addaatti dargaggoota leenjisaa kan ture paaster Yoonaataan Akiliiluu, Ustaaz Yaasin Nuuruu, aadde Filsan Abdullaahidii fi namni shanaffaan ammoo guyyaa sagantichaa dilbata guddaa waltajjii irratti kan beeksifamu ta'uutu himame. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Gabaasa lammaffaatti ceenaa bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Qulqullichi kan Itoophiyaatti abunoonni naannoo Oromiyaa har'a sabaa himaaf ibsa kennanii jiru. Akka abbootiin amantaa kun jedhanitti tibbana kana sinodosii qulqulluun kan Ortodoksii Tawaahidootiin qoqqobbiin koree hundeeffame kan mana lubummaa Oromiyaa irra kaa'ame sirrii mitii jechuun ibsaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa Finfinneerraa nu ergite qabdi.
Guraan dhala jaa bara 2012 marii dhimma wayitaawwaa irratti gaggeesseen koree hundeessaa mana lubummaa Oromiyaa irratti mirga tajaajilumtummaa luboota koree sana keessa jiranii akka irraa mulqamu tajaajila akka hin kennine jechuudhaan ibsa baase akka qulqulluu phaaphaasota naannoo Oromiyaatti ugura kana kaasneerra seeratti bulmaata bataskaanaa faallisa waan ta'eef jechuun qulqulluu sinodosii Itoophiyaatti dursaan kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi kan Afrikaa Bahaa qulqulluu Abbaa Sawiroos ibsaniiru.
Waan sinodos irraa darbisan waan hin taane qore ta'eef walga'iinsaatis sirrii qore hin taaneef uummata waan hin taaneef uummata amantaa keenya hordofu waan hin taane qore ta'eef nuyi naannoo Oromiyaa keessatti tajaajila kennaa jiru abbootiin qulqulloonni kana phaaphaasaatiin taanee ergaa kana dabarsaa jirra. Hiine yookaan immoo abaarree kan jedhan kun abaarree kanaa fi aangoo isaanii kana immoo qabnee jedhanii qoode jedhaniif immoo aangoo isaaniis abaarree isaaniis guyyaa irraa kan hiikne akka fayyadu akka tajaajila kennan hojii calqaban akka itti fufan irraa hiikne irraa calqabeetoo hojii isaanii itti fufuu qaba. Uummanni immoo bakkuma jirutti hundumtuu uummanni ijoollee kana deeggaruu qaba. Hojiin isaanii kun naannoo Oromiyaa keessatti babal'achuutu qaba.
Dhimma abaaramuu fi uggurama mirga tajaajiltummaa koree hundeessaa mana lubummaa Oromiyaa irratti qulqulluun sinodosii murtee inni dabarse keessaa inni tokko adeemsi koree kanaa qoqqoodinsa mana amantaa Ortodoksii fida. Sodaa jedhu waan qabuuf jechuudhaan hogganaan kutaa bulchiinsa luboota biyyaa lallaba Finfinnee Abbaa Gabre Yesuus raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Namni abaaree hin jiru. Ajandaan sinodosiin irratti mareesse tokko waa'ee mana lubummaa Oromiyaati. Dhimma mana lubummaa Oromiyaa kan qabatee jiru qaama mudama kennuutu qabatee jira. Hoggansatti garuu akka gorsamaan jaarsolii biyyaatiin abbootii gadaatiin bataskaana qoqqooduu irraa gara tokkotti fiduun akka danda'amu gochuu irratti sinodosiin kan mari'achaa ture. Yeroo sanatti qindeessa koree mana lubummaa Oromiyaa luba balay dubbisuuf biyya keessa hin turre isaan.
Koreen hundeessaa mana lubummaa Oromiyaa gaaffilee barootaaf uummata Oromoo keessatti ka'aa ture deebisuun hordoftoota amantichaatiif afaan, duudhaa fi aadaa isaa kabajameef akka waaqeffachuu danda'aniif mana lubummaa Oromiyaa hundeessuuf kan eegalame sochiin cimee akka itti fufu hin deeggarra akka qulqulluu phaaphaasota naannoo Oromiyaatti jedhan. Qulqulluu Abbaa Saraawiroos.
Hojiin isaanii kun naannoo Oromiyaa keessatti babal'achuutu qaba. Haala gaariidhaan babal'ate mataa ofiitiin of bulchuu, mataa ofiitiin immoo hojjechuu, afaan ofiitiin barsiisuu, afaan ofiitiin immoo waaqa kadhachuu, qooda barbaachisuuf kana akka ta'u, kun akka itti fufu kana barbaannaa ajaja kana yookaan immoo ibsa kana guyyaa har'aa kanatti ibsine jechaadha. Maaliif yeroon ammaa kun yeroo bilisaati. Gaafiin gaafatame gaafii bilisaa mirga gaafii mirgaati malee gaafii bulchaati malee waan biraati qooda hin taaneef. Kanaafu hojiin calqabame kun akka itti fufu ergaa kana dabarsine jennaa uummanni Oromoo hundumti keessan. Akka nu deeggartan akka nu wajjin taatan gara fuulduraattis immoo sadarkaadhaan wanna jiru hin dabarsinaa hojii jirus immoo hin hojjennaa.
Mirgi tajaajiltummaa mulqamuuf kennamuudhaaf gaheen kan qulqulluu sinodosii osoo hin taane karaa phaaphaasiitiin kan lubaaf kennamu waan ta'eef adeemsa kan hin eeggannedha. Hararraa eegalee luboonni koree hundeessaa mana lubummaa Oromiyaa keessa jiran akkuma kanaan duraatti tajaajila mana amantaa keessatti kennan kamiyyuu akka kennaniif ugura kana irraa kaafneerra gama keenyaan jechuun abbootiin ibsa miidiyaaleedhaaf kennan eeraniiru. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Amma galgala keessaa sa'a 2:47 nu biraa ammoo lakkeessa guyyaa irra darbee 47 darbeera wallee biyya alaa kanaan sagantaaf itti ceena. Weellistuu Ameerikaa Rihaanaa turtee hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa sanbataaf dilbata gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsinu dhaggeeffachuun dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kun torban lamatti al tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Qabballee duubaa Keeniyaa keessatti ijoollee marsaabeeti. Abbaan ishee haadha warraa sadii qaba. Haati ishee immoo ijoollee sagal qabdi. Salgan keessaa namni barate isii qofa. Yuunivarsiitii Keeniyaa irraa barnoota narsiin eebbifamte. Ijoolleen dubraa godina marsaabee keessaa hedduun waan hin baranneef manneen barnootaa ijoollee durbaa hedduu marsaabee keessatti ijaartee hojii tanaafillee badhaasa hedduu argatte. Ammallee jaarmeeyaa Yuunaayitid Kingdam Ateenaa Foortii jedhamu dorgommii namoota hawaasa ofiif bu'aa buusan Giloobaal Tiinkers jedhaman nama 40 walitti hafanii isheen jar keessaa tokko taatee qabballeen eeggachaa jirti. Soraan Keeniyaatti bilbilee dubbise aan barnootattiin asiin nagahee jetteetti.
Qabballee duubaa haadha warraati. Namganna 30 kee jiru namoota barnoota kanarratti ijoollee warra horii. Barnootaan qarqaaruu fedhu man barnoota ijaaruu jirti uji tana eegi jalqabde laayyuu turte bara 2018 akka bara 2014 miis keenyaa yookaan ammoo bareedduu keenyaa yookaan ammoo midhaadduu keenyaa jedhaniitiin wal dorgomsiisanii turizimiin keenyaa filatte.
Eegisullee waan akka akkaa keessaatti seene tuwarizim keenyaa ganna 2014 ta'e. Ripireezentiin keenyaa tuwarizim seektaa moodeliin yoo keenyaa marsabeetillee ta'e keenyaalee nambatuu ta'e.
Eegi tana mootee duubatti ammoo qabballee duubaa faawundeeshinii jetteetiin dhaabe tokko jalqabde. Dhaabi kun yookaan ammoo organizeeshiniin kun waan ijoollee dubraa barnoota ijoollee dubraa barsiisaa ijoollee dubraa qarqaara manneen barumsa ijaara. Mee rakkoo ijoollee dubraa gara barnootaatiin marsaa fayyadu keessa qabannatti.
Warri marsaa beekti nu guddinni warra horii warra fuula tokko hin teenne goggoodaan warra baadiyyaa. Miidhaan hojaa abbootee ijoollee iskuul geeffachuu feetu. Nafaas iskuulaa ijoollee dhiira callaa kennanii ijoollee dubra fagoon geessan. Akkanaaf ijoolleen dubra guddinni warra saftee siidaa akka akka argattee oduu biqeenna fa'aa fuudhanii oduu ganna 15-16 geenye biqeennumaa fuudhanii hawwan ijoollee taatee achumatta. Innaan ana ammoo waan an jedhee inni barannoota ijaaree akka ijoolleen kun keessa barattu jedhee barannoota ijaaree.
Man barnoota hayyoom ijaaruu jalqabda gammaa ijoollee agame keessa barachuu jira gammaan tana.
Barannoota sarmaan nagaye. Innan akka annan kennan gargaaruu fedhe min barannoota ijaaraa jedhe gaafii an jalqabe ganna 2018 mana barannoota tokko ijaare. Torbii marsabit kaawunti ollakiyya torbii gaaf jalqaboota kaan ganna sun ijoollee kariibuu 20 hin qabna 2019 illee tommiin tokkitti daree ganna 2019 mallee kompetishoon tokko global citizen jedhan keessene duuniyaa mizimaan wal soggoomne nuunamee 10 wal tafne addunyaa keessa.
Waan hojjadha ati gaafas maan hojjadhaa jettee dorgomte.
Waan barannoota kanaaf seene. Barannoota ijoollee dubraa.
Gaafas illee waan barnoota ijoollee dubraa guddisuuf seenee jettee jechuun akkamiin guddisuu dandeette.
Qarqaarsi guddaa fedhaa akka danda'ee qarqaarsi bifti argadde mana barannoota bifti ijaarrate ijoollee hedduu soomsisu jedhee akkanaaf seene. 2019 dabsadhee New York deemee awaadu kanaa badhaasanii.
Amma agamma ijoollee agam barsiisuu jirta man barnoota agam ijaarte.
Sun qarqaarsi guddaa argadde maaliif jennaan doolaa 1500 argadde. 1500 sun amma maal barannoota 5 ijaarrate.
Sadarkaa tokko keessa moo lammeessoo.
Baagal tokko akka 8 amma ijoollee 120 qaba.
120 qabda. Agamma hojii tante tana marru agam badhaafamte.
Hojii tan jalqabadde markii guddoo badhaasame.
Fakkeenyaaf addunyaallee taanaan ka keenyaallee taanaan.
Gaana 2013. Miistuwarizim marsabeet kaawuntii tahe. Gaana 2014 miistuwarizim keenyaa fiis and investimenti argate. Gaana 2016 Mandeelaa Washingtoon Fellowship jedhanii Ameerikaa deeme. Kun tokko Sayiraakiis Yuunivarsiitii waan liidashippii tokko Fellowship argate. Gaana 2016 sun keessa ammallee wanni tokko Junior Chamber International jedhanii South Africa deeme. Jack Gessisika. Gaana 2018 Beetti warri pollination project jedhanillee na qarqaare. Beessee kiriitiniinkii doola 1,000 naa kennani. Gaana 2017 keessallee organization tokkota McKinsey and Company jedhanii duuniyaa keessa wal shiibbine naan ammallee goggoomsisuun dabsadde. Gaana 2019 ammoo waan guddoo argadde waan akka akka.
Maqaan
tokko. Waan taqaraa ta'anii argadde Zuri Award jedhanii kan waamu. Masoomoo kanaan Zuri Award illee keenya keessaa argadde. namo wote anku largate barano jolle dubra kana sulle argate gannum kum la kudani sagale ke salle diversity and inclusion award dani as gender champion na ke nani ke nyake sa ganne tufa duniani women's day wa women's day tira kuya women's day 2019 in the county marsabeti best achiever ani nabadasani awale dubara fame ki sinam sambisha bara fame ni tanta Samisho amata na wametoko jiraka andena 40 yedani. Kana tena fursama dunia kesa. Tawa wangu to community ufiti oja tu badazani.
Aha. Wara umatu ufiti oja.
Sana. They will select 40. Gana nama fursama kesa kura.
Nami waldoro kumisisu jurukunen?
It's a company in UK, London. Tawara makani Global Thinkers Forum medan.
Isaniin afurtama ka waltafan kulleen warra ummatu fiiti wa ujjat gumi fiiti wa ujjat edaniitin addunya qeisa waltisan filani nama afurtamaat waltafe sunam abba dabsati wa mbeekhan abba mawi wa mbeekhan
abba dabsati wa jigatiyam kan kepenna amma tanatu yu makami namike jirnam zaidi kukurtafa ma nadenak Michelle Obama fa nadenak Oprah Winfrey fa etu nadenak kukurtot allama le namu angu tojas Angelina Jolie fa
balle duba haar warrati nam ganna soddoma khejru nama addunya ra drogomi heddu dabsate amalle nama Michelle Obama fa nama ka Angelina Jolie fa wa Winfrey fa nama kana khana wal tafejetti wujin guddon isin ojjetto mannem barnota la fisige sajjaru marsabet khe sajjaru la fumitdala de la fumitgudda de jette wan barnota hamma fa kan jalate duri war khe sigor sumo u fi baratennan fayda barnota argatmo ma fa kan jalate barnota kan ma fi jolle gargaru fet
ani ni abban ki yana de sadi fude ni tin isa gutton ayyo akzolle de dunam sagali nami mantana jolle ten tagas get ke sana sami baranno dargaten de na challa baranno tanar gedde fula anamma tanjir sana nagay inna bane adunya ta ke sadem tute nalle la penna de die na jolle gadafte ilbanu fe min baranno ta jare fi
tana puan kana sent
aye
nama mantara dubisu juru qabballe duba kenya marsabeti dubisu jira
championing for girl child education
tijole war khori e barnota ankarqaru fedu man barnota jaru jirti ujitana e gijal qabdela yu turte tu gudos galate fedda qabbal naga waqa khes
aye galate maye
aye
ehamma putu hayat ehamma
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaa naga tokko siin dhageessisa. Godinaan Geediyoo akka bulchiisa naannootti akka ijaaramu gaaffiin dhiyaate koraa hatattamaa mana maree bakka bu'ootaa godinichaan kaleessa taa'een raggaasisamee akka gara mana maree naannoo kibbaatti dabarsamu murtaa'ee jira jedhamee jira. Dhaabbanni uummata Geediyoo gama isaatiin dhimma kana kan hordofaa jiru ta'uu dubbate gaaffiin kun ajandaa uummataa waan ta'eef murtiin fedha uummataa irratti hundaa'e akka itti kennamu abdii qabnaa jedhee jira. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmediif paartii isaanii paartii badhaadhinaa jajjabeessutti kan akeekkate hiriirri deeggarsa hawaasaa keessatti geggeessamuusaa Yoonaataan Zabdiyoos achirraa gabaasee jira. Hiriira kanarratti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Itiyoophiyaa balaa addaan diigamuurraa oolchaniiru mirgi namaaf dimokiraasummaan akka kabajamus godhaniiru jechuudhaan hirmaattonni hiriiricha dhaadannoo dhageessisaa turan jedhee jira Yoonaataan. Keeniyaan lammiilee ishee chaayinaa Wuhaanitti sababa weerara vaayirasii koronaatiin akkatti biyyaatti deebi'an dhaban gargaaruudhaaf kan oolu shilingii keeniyaa miliyoonota tokko qabxii sadii ramaduu ishee beeksistee jirti. Daayirektarri ministeera fayyaa biyyatti qarshiin kun barattoota barnootaaf deemanii akkatti deebi'an dhaban gargaaruu oolfama jedhanii jiru. Oduu namaaf qabu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.